to kiss, baby.
Hasta la vida.
Can you pick a que papay, Juju? Que papay, Juju. Can you pick a que papay, Juju? Que papay, Juju. Can you pick a que papay, Juju? Que papay, Juju. Can you pick a que papay, Juju? Que papay, Juju. Akiniangalia, Juju. Namlipia bia,
Juju.
Akinikatikia,
Juju.
Pesa namrushia,
Juju.
Kaniroga kiwe pesi,
Juju.
Apana he was a guest. Mimi nakunywa balimi,
Juju.
Yeye nampa henesi. Akichiti muwacha chiti mana kwangu fiti. Nasema simuachi. Wafanye kwenye viti ama kwenye miti. Misi tingishiki nasema simuachi. Kanipiga kepapai,
Juju.
Kepapai, Juju. Kanipiga kepapai,
Juju. Kepapai,
Juju. Kanipiga kepapai,
Juju.
Kepapai,
Juju.
Kanipiga kepapai,
Juju.
Nimekufa kipodo. Kanipiga kipapai,
Juju.
Akijageto nampa dodo.
To the left, to the right, can you shake it? Whining for me, baby. Na haja tibi, no be, baby. If you need my kidney, I am ready.
Can you dance for me?
Of course I am Zanku, and I can teach you beku. Ijo yo dan lo ju. Ijo yo le ma joku. Say, have you washed your pants? Toss a lot. Do any you have you do as a lot? Shebi na me, you will get my life. Shebi na me, you want your this life.
Just one.
Kanipiga kepapai,
Juju.
Kepapai,
Juju.
Kanipiga kepapai,
Juju.
Kepapai, Juju. Kanipiga kepapai,
Juju.
Kepapai,
Juju.
Kanipiga kepapai,
Juju.
Kepapai. Mama kipanda ndege ruka juu,
Juju.
Tatembea kwa miguu,
Juju.
Panda range brand new,
Juju.
Mitapanda kiliku,
Juju.
Ata nikikufuma geto na msela.
Unona sipeni.
Nipiga Juju kibindera.
Soma la mapenzi.
Ati nimemwona na pimbi. Anadanga kidimbwi. Anakuchuna shilingi.
Niache.
Zoba la mapenzi.
Elementi maisha kamwaga lazi. Tipsi ana mabwana shazi. Fote fote body rumu nala chazi.
Niache.
Zoba la mapenzi.
Akichiti muwacha chiti mana kwangu fiti. Nasema
simuachi.
Wafanye kwenye viti ama kwenye miti. Misi tingishiki nasema
simuachi. Kanipiga kepapai,
Juju.
Kepapai,
Juju.
Kanipiga kepapai,
Juju.
Kepapai.